Get free music on mdundo.com.
Nimekuja very nice, the place to be. Nakani cash for usilete next to me. Nakani cash man, unaweza leta to deal. Na ma designs za uwafunga kama muni. Yo, mibado ni kona leta badili. Kona kamera za ni koni kuwakilisha video night. Yo, reason yangu ya kubonga hivyo na julikana fate na sana sindio. Labda ntapata, labda ntakosa. Labda ntapata, niposa kukosa. Niposa maflosa, waseme losa, waseme osa, losa, waseme this young Mike. Baka kuje it meka siko photoshoot. Niko rada kwa maheta nipe mkono juu. Ata kama unajichocha. Yeah. Ata kama unajichocha.